yande joyi no wittori min tawi sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde kori jam won e moɗon habaruji e fulfulde ni no tawa hannde dow filla ko darto murtere golle golloɓe har filla nangol itte ɗo e nder région mo Niamey. Ɗum ndu kondanni ɓe ganduɗa murtere balɗe ɗiɗi gam batte tewtude kulle mabɓe laati no jomi jomi to enɗa nder mono tawa filla golloɓe ene talki muɗum golle kañum e fawara jon ndu hono yaade moytoyde naɗe ittude laabi keesi ɗi ministére kaw jiiɗo filla arsuko hooƴi noonni fande wuuretego Bosse Bangu wonana les commune nayaɓo ɗo henna Niamey hadde Niamey ɗo ɗa woni ko tawa tomon to policiɓe kañum e garde e naati policiɓe duridoɓe e ɓiɗɗa bonɗa kañum e garde e naati altinerde gam batte yaade tefoyde no laara wono kuji fuu filade yimɓe wiyaɓe yiyama no jogui marfaji naati e wuuro ngo en nana haala jowru wuuro ngo yewtere men pinno hande studio kala ngono dara filla kulantereje ko nandi e kolli e bawɗi e kulle ko laati ko fiyeteno ndemmu gam batte wadde nene jimɓe ko nandi e muɗum ko wonno majja on nanino ɗum seeɗa kala nene kañƴu garten dow muɗum docteur kawjiɗo kulɗe en ɗa o yewtani Dialla Mariama Kemba simana Amadou jangantan habaruji ɗini yerno mbirnomi jondan no tawa hara filla ko darto murtere golloɓe hara ton endani syndicat mo golloɓe nangoɓe janggal nder leydi Niger laati waɗi murtere balɗe ɗiɗi ƴuwde hannde nde enɗan ɗum ndu konna gam batte ɓe gona ɓe daara ɓe tabin tan talakuru ko darto filla golloɓe enɗan no hani gol no hani jogore e joɗoro kañum fande moytugol laabi ɗiɗi laati ndu kono ministére kawjiɗo filla arsuku leydi kañum won ko hooƴi ɗum yerno fande laawol go adanoma arande moytanoma ɗum ndu konna sawara mawɗo mo leydi kañum ko moyti ɗum caggal koɓe jaari wullani mabɓe ton endan ndenene ka ɗum ɗo wonno ko golle mabɓe koɓe gon ɓe muyta e waɗama sanne mahamman lawwali mamman ka woni hono fawarde jon goto e syndicat o nani ko haali Alassane Kouzi Mohamadou.
Laawol laamu leydi aranol adangol ko watta mawɗo saru suuji jaɓol itte e janggal acca hokkude inɗe ardinteɓe bureauji jaɓol itte e janggal nder sigila laawol laamu leydi gom laawol laamu leydi gol min jaɓaygol wartira ndenne aranol komin ƴamata woni wartirde laabi laamu leydi ɗiɗi ɗi ɓolum ɗiɗaɓel komin ƴamata du woni wattude ƴewtintoɓe ceede itte e janggal gonaɗo no kawre ɗe ko watta fooɗu fooɗu tawaɗo caka amin o mosola mum heɓum miɗen giɗi du fa hannden laawol ko watta saru suuji amin fuu jonne nder jonde ko e mum'en hanono ɗum waɗira nder saru suuji trésor e ko nandi titta min ƴami du fa hannden ɗum acca sappade golloɓe amin ɓe
ko miccintinten dow filla laawol ministre adi ngol ɗo ni moytanogol ngol ka wonno har filla hono hokkude sembe docteur kawjiɗo ndesa cettoede trésor to enɗa gam batte hawrude keero ko wiyete janggal itte e leydi Niger fuu nene ɗum ɗon wonno du konnani koɓe jaar to wullano mabɓe to sawara mawɗo mo leydi ko wi kamɓe hono golloɓe kamɓe godi gonga wownoɓe jaɓude itte ɓe ne jaɓoto itte ɗen enɗa nonni faware joni ndu hono syndicat faware joni jangguinoɓe ligotoɓe kañum e golloɓe ministére hawjide filla jandeji pamari kañum e gouvernement hakkude mumen kay ndu kono gaɗi jiidal nokkutoɓe kokki ɗum ndu hono talkude latide keddi mouraduji ko darta filla janggino e leydi Niger fu no tawa hen endam ɗum waddi ko faware joni ndu kono ni ɓe kaali haalle ɗon enda hara filla ko darto hono egguingol jangguinoɓe yaara e nokkuji nokkuji kañum e ndu konna no watta ko tawe fande hono ɓe kooƴi himɓe laati ɓe ala lambaji golle heɓa lambaji golle nanni wiya seki ketno nano mbiyeteɗo Basirou Daouda goto e hooreɓe fande syndicat o enna mbiyeteɗo Sinaseb ko a haalani bandimin mbiyeteɗo Moutari Mohamadou.
Ndeni on koƴƴi dow ko ƴamta ɗum miccitoɗon ko ɗum waɗi hitande joni ko umminen nimɓe manggol yarde ɗum nokku gon waɗa nder région Niamey hitande hikka nde ɗum noon ko noon ɗum waɗa le région Tillaberi ɗiɗaɓel ngel ɗum tawa kenana gokkugol nimɓe lambaji golle gomnanti mo nder pamrel gaɗangal gomnanti no hanuno hooƴa adiji goɗɗi misali kokkol lambaji golle hitande fuu hannden ɗum waɗi duuɓi joyi ko kokkol lamba golle gomnanti waɗaka totoɓel ngel filla rafi ndenago ko tawa nder nokkuji ɗiɗi ɗe Tillaberi e Difa miɗen domi du fahande sengo gomnanti gon noddamin fa min gadda kaldal dow kulle gere tawaɗe nder komin ƴamti
Bosay Bangu wuuro noon laatigo no lime les commune nayaɓo gallo Niamey ɗo enna ɗum woni woɗɗa Niamey noon ni ɗon wonno to fande altinere nde enɗa policiɓe kañum e policiɓe durdoɓe ɓiɗɗa bonɗa kañum e garde en jeeyi natowi e nder wuuro ngo enna gam batte tewtude himɓe wiyaɓe yiyama no jogui kaɓorɗe bonɗe naati e wuuro ngo enna suuɗo weke ɗum waddi ko fawari joni jowru wuuro ngo mbiyeteɗo Oumarou Soumana o wi koɓe ƴeewi ɓe daari ɓe jeeyi fo gacce ɗon enna o wi caggal majju ndu kanko jowru on hunde fof koɓe jii ko laati baasi ɓe kalan fa duni Allah fu nana nani ko a haalani Moukhtar Hammadou.
garde no ganda police nise
no garde kambe police ji ndurwo doje bibbe bombe kambe ngari ko be ngari dubbe nanana sonyo ko jombe malfaaji nati der wuro gon sengoga ngarki mabbe go wodi sanne gambe tawa kenana do denol bibbe lady deni sonyo goddo nanama tuube ngaram faabaade nimbe der lady ko be ngari min pili der wuro gon fu min dari hunde fu won min jeyi de ko min cedi mi hojani be aadi feybero yi ale wuro gon mu anda kano be chaawi rakan min jewti nodi min paama de bido bomdo non min jaa min kaalo no laamu imbe wuro be ngadanaama tindi noje fadde mabbe wadde min gadi hawrindeji hawtaade e gomnanti dodurude le fila bibbe bombe be
isfutewo maga
nonni wanteni on nanino min kaali haala mun milliardu didi e millioji noge e joy kawono ko gouvernement le Niger wurtini gam batte yaade yomtunoide hono sukaabe cibiri maradi latibe konna yarino ndiyan laddan gomnati ndiyam mun no wawi yede latidan ndiyan dan waddani be basi galarni mabbe hewbe sanne dum waddi ko fawar joni cedde dan de gatto wama e le ndesa hon neddo jingono ko te avocat non ilu kenyam alhaji abubakar dango kany woni hono horejo hono sarobe sukaabe latibe dum memi dum endan o haali o wi de do cedde wallambe sanne sabu dum waddi dubi 10 e jatte be gaddo dro majju
to wannan al'amari alhamdulillah
wala fukon ba mi yide sana mi yetta Allah caggal durwo wadango dubi 18 ni hande mi den e weltare ko cede de ngadda ko nimbe fu andani sukabe be no tawda e sador maji gere mabbe ngala cede ko dewlata e cuudin mu halal to datto wodi du saro mabbe no tawda e talkako den ne dun tiltuno e saro be mabbe anda sador ma o e nyibande be bateji kanon dun haydin to kar cede de bonama wodi to neddo nimsitin abadan der filla kite no wadande hebi nge ama ko senino jogi ngonga der kite o wobbe ngartiri min fe ha ngabe to mabbe wala fu bodo fodo dirde e gomnanti danne to neddo wi dum watta
ta saidu kawai
tayen nan difa ko na hawrter godon alternative espace citoyen kanyon ko wadi dum do filla ko darto wattude hono jawdi mun dum kany e fawar jontu tabintinde gollal e renagu kany e fahanne gollugol do tabintinde kejoral ngure dum wono kor hawrinde enda hawno latindi ko na jor kale wono wade do fi on enda der region war region nene ne kadu ko ko wattu tay dum fu dum hebi dum moji e dum jeydade hendan du wattugol jawdi ndi enda e do filla heptugol nene ne kay hono nyamrindi enda kaka tuda goto e horeb alternative taade hawrinde nan ko hande bandi min lawan bokar
l'objectif de ces conférences
comme min gadani hawrine de ni woni waddude balla amin ko watta mo solo rafike joron nyamri hebu der leydi meden gam wala mo dun sudani ko duubi joy warde duubi joy fu sey to rafike joron nyamri wadi der leydi meden kaden du dewtere hawjini labi lamu leydi wi ko bi leydi fu hana acce heppa ko nyama den ne no hani dum darano wadi ko wi a der dewtere de tabbintini misali der leydi difa illa lewru fevrier rawani no tawra rafike joron nyamri ga himbe bayri demal likki du galano nangi alla e hakkilu fu kingu bu tabbita der cakantaraje den ne no hani dum jewtino no wade ko musula sadorna himbe
pour améliorer leur situation
nani ONG mbitedo takaw kandu jiaka to endan ni arlit kanyum won ko yeyi hono wado tilmago ledde kema tati e der wurongo enda dum du kondani be ngadin do ballaga fawarjo du kondani hono projet ngado balla mudum yaade yes communeji tabande hono sobir leydi Niger dum fodan region Agadez nani dum wadi ko fawarjo ni mbitedo madan Sani Hadiza goto e hono ONG enda o halani bandi mi tato enda wiide ke dum do be ngadi dum gam batte be kolla du kondan bi wurobe kinno njarna kawjo ledde de fawol
on a planté 300 arbres
plantation et kemi tati mi awi mi irtani godde mi gattani de birji min kowi nokkuje todi awa ga renude de hande jarnol gonni hori milliaje e etager en quand en mi awi min perti ko e himbe du ko watta be jarnade be denade wodiri miden e ceutinade du no wadde ko mi awa do labigo misali rompoint concord e somayir bo yata du nokkuje de awa
ka river commencer insistamment
hande ni e kikide wono ko battu ko wete fijoji pirto balli ko fa hande le koliji maw tawa le zender watto nene ne kadu kono se dum fuddi hande wadam balle jedde ma gada fijoji din enda le koliji mawdi jetati kay won ko himbe mudum kawrto gada fijoji di dum waddi ko fawar joni kon ni hono goto e himbe latibe wome ne sigilo o do battu o haali o holli o wike be gona be sigilo ko watto ko tawe hono zender kon nan fijo mudum enda sigile ke fa wodi fadde fijoji mawdi enda warde abdul momini amani adrahamani nani ko halni bandimi biyater mustafa mamansan fazender
on a constaté
comme ngi der wakkati cakitido oni woni fijoji cionyol balli galano gade sanne dar jangirde amide undu wadi ko biro USN fedde jinganore jangobe universite mo zender wi ko no hani fijoji cionyol balli di gade ko watta hembe mo enno tawi wakkati fu siriibe gannatude fijoji gado teedi caka jangobe universite ji leedi der wakkati potir mabbe dida biriti pelle jeddi gada no wodi du coupe gattado gan durwobe no wodi fa handen fijoji latol bal volleyball basketball e handball no wodi du fa handen kara e ko nandi
une démonstration d'arts martiaux
har fille fijoji pirto bal kaf kam fedde leedi afrika hawjine fille latol bal kan ko nda hokki mbieten mohammed ben sala jiado egypte wiide ke kanko buri wawde latol bal ko dubi nan e sappo jeeto ko jabbi dun enda wala daga ko nan nayabo keddo hono dun do bar jaar di do laabi di to ko durdi ciagal ni fawar jondu konna ni mo ciagal fa hande du konna ni alaji djouf mo senegal kanyu e samuel e tomo cameroon fawar jondu konna e yaya touré mo cote d'ivoire ciagal mundu fa hande ni kaf hokki du konna yaade burdo waawde ekiton sanne sanne ka wono rv renard latido wono ekitno enda be maroc o jakana leedi france non ni be kokki du koda ni hon lato bal fedde burde fu waawde har rewbe kan nigeria hebi dum nenne de o do battu wadi du e do hora ko ahmed horejo kaf e fottade mbiyetedo george woya horejo leedi liberia latido kan latano do bal kiddo no enda hebindu ko ndam balore kangé ko kantan hebi do leedi afrique
fina tawa jamu e challal fijoji pirtor bali e golleji
nyande fu do studio kalangu yewtere pindinon
yude altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joy e mintaji sappo e didi e fulfulde yande joy e mintaji noga e jeddi hausan kore yande joy e mintaji chapanna e didi e germare yande joy e mintaji chapande joy e jeddi kerol jeddire de fu e francire yande jegom e mintaji sappo e didi
studio kalangu yadu leydi niger
yewtere men pinnol e ngartan do filla ko ndarto kulle piyeteede gam batte hono kolli e bawdi ko nandi e mudum ko fina tawa leydi Niger latidum donna majja sanne yorno biram latido eden andi hande nena piyano do dum kam wonno biyeteedo mamman barka o heddaaki dum nene ne ka dum waddi ko faanen kadri Musa horejo kawjina do golle to ena minister awjinde fina tawa adaji meden yewdi jalla maryama kenda o holli dum no woni e dum majjira enna yewtere mabbe
are jimi leydi meden gon hande no do lawol majjute ga andiraabe piyol majjana bi en nawtoraade de ka en gon galano gollida de anono kadir Musa ardido saru suuji leydi kawjidi nawtoraade are de der minister cembindinol fina tawaji leydi wi'iri dum amma o wi'i ko idum waawi fuudude hakkillo cukaabe ummatore leydi yaade he ekkitaade de e nawtoraade de
ce qu'il faut comprendre dans ces cas
ko nimbe kaani paama der mun ni woni gineji ko fiyante jimi e bomdi lenyi gonjey dum hunde fu ko darta fina tawa e ko nimbe ima ko rewete Allah e jaamani on nimbe no don njoppadi denne dun sabi ko dun waawa wi'ede dun jogete gan nimbe joginobe dum be aadi joppolo majjum e gadol mudum jonda on kokki misali piide biram ko mala mamma barka mo Allah hinno yafo fiita kanko tan wonne do cakitido no fiya hoddu biram du denne sayto wi'dagol wada ndare sako gineji di majjina no wodi heddodi bedi kati
encore qui sont vivants
misali deni Allah wadi arde boppaka amma robe ekkitobe en ni goni gala noy watte
didi il faut faire des investissements
ko woni hen ni ngadon widagol ndaron dum du no gollal ministere hawjine filla fina tawa denno amma ko andumi ni miden der wakkati mo bawde amin kejayi ko woda dum fu ko min jidi non idum welimi miden andi darja majjum dey no bawde amin forreni min gollirta
fe la politique de nos moyens
denne he jide mada bawde de biuda de non gatta yewtinaaki kin wadi fa ministere cembindino fina tawaji kandu dara labi kanadi adede na
on a des volets
miden godi golleji domaadi gamun e jawde gineji golli tirdi den jidi majjude batte wala no gollire dum du farto sukabe ummatore denno miden bayi wadde ko tawe be jidi gineji goddi njogi tamam mo solo mo min godi on ni woni pelle ballobe min ben don bo dum foti ballirto minen du hadde ami miden godi ko min ardini
mode de priorité
e do dum woni ko habaru me fulful tili hande fa le hetne jango non habaru je fulful en studio kalangu hawa usman wadda habaru je hausan kore banda men heddi waddo en demne ko diide assalamu alaikum balanta jangwal
kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawa do der duniyaaru do facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no welcome sanne mi do feccide dum